farulirwe twesanga fembi kumuyembe wansi womuti samanya nti tuli bano fembi oh zijukira lwe twesoja soja zijukira lwe twerimba rimba samanya nti tuli bano fembi oh ebizibu byolese omukwano gwondaze ne mami yategete wakeyo eggulo weyandabye tekyali byakwekweka kenda kufuna kankutwaleka toti nabagamba ta tugende bakulabeko ono yabimale byange nze kati ndi mugumu kati abayaya temutawana abimala si charina gwenda ba omukwano na kufunda bimala labimale byange nze kati ndi mugumu kati abayaya temutawana labimala si charina gwenda ba omukwano na kufunda bimala jira tugende wa mami tugende oh oh baby jira tugende wa daddy tugende Chiravu chonda zenze chija kumala Ne mami na mugamba yoyo golaba Ne birabo byolese bija tumala fe oh. Te wani mbabu wangambo chakala Gavana balala webali mbalimba Te wangamba obitukisa Baby webali Ono yabimale byange nze kati ndi mugumu kati Abayaya temutawana Nabimala Sisi charina kuendaba Umukwano na kufunda bimala Nabimale biange Zika tindi mugumu kati Abayaya temutawana Nabimala Sisi charina kuendaba Umukwano na kufunda bimala Kebakiriza chiwete Cho chiwete Katira bandi mugumu kati Abayaya temutawana Sisi charina gwenda ba Ono wange na mufuna da Ono yabimale byange nze kati ndi mugumu kati Abayaya temutawana Abimala Sisi charina gwenda ba Omukwano na kufunda bimala Yabimale byange nze kati ndi mugumu kati Abayaya temutawana